This is DJ Rizzly.
Badona hasira, badona nichukia, badona kinyongo. Moyo wako ulishazira, badona ninunia, hivi badona usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo nyuma, kila nikikumbuka usitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira, nono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefu, sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani, sisemi turudiane. Najua kuko ni ngumu haiwezekani. Ila want you to know.
Tell me why, baby, tell me why I love you.
wako sisi kiasi
gani
wanafiki wa shumai wanotaka kubongwa wachinga pumbafu kuna kipindi chakula nisipokuona
As a kid at your mama face, yeah, pretty, pretty,
pretty.
On a local shelf, that biggie, biggie.
Look here, Sakesha, go jiggy, jiggy.
Baba, kiki, oof, ah, oh, you pump your nagy tessa, diggy, diggy.
Whisley,
side, diggy, diggy. Is in a home, yes, and is it, diggy. See, you leave your oof, nah,
oh, tell me why.
Kibaruani tonge mina wewe tu ya
yake sawa mambo yetu yaende.
Unasemaje baby?
Umenisikia.
Kwanza kanilete begi. Nataka niwahi kule usije kunichelewesha bure bure.
Kutoka kwako ni alfajiri. Kurudi usiku siri siri. Humu tunaishi wawili ama unaishi peke yako?
Nakaa chini, unachomaanisha ndio nataka
nielewe.
Mimi najua unataka tugombane, umenichoka.
Yani wewe
huko ulipo, wewe mimi sipo. Tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo. Mwanamume
inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo. Kama ngazi kuipanda mpaka take Mungu.
Naelewa kweli huwezi kupata chochote mpaka ukupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata jefungu.
Unaniona mikuwa spendi kazi,
sio kweli.
Mimi ndo kichwa cha familia, kuangaika popote mimi niko radhi. Baby nitapata vumilia.
Siuende uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu. Mazonge ya vizuizi ubichi wako wauvunja moyo wangu.
Uko hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote.
Romana.
Na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza mademu zote.
Hapana.
Basi kawewe nyumbani, nami nitoke nikaangaike. Mwanamume unapenda ushindani, nami nifanyeje mtoto wa kike?
Inatosha, inatosha, inatosha.
Zero, zero, zero.
Unaponigusa shingo mindo basi, hiyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea, kupana moyo mama tambana. Mini shaku zolea, staki mtu wakikumbole. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby. Manono na nyote tuinanga. Nipende mi wako lopacha. Kwenye penzi lako mindisha.
Call me baby.
Call me Sherry. I like you baby. My sweetie baby.
Umesho penda moyo. Wako sipanduke kamwe. Sitaki penzi la uchoyo. Hakiki for me minawe. Wako nimekwama sipiki break. Jotu cheze kwa biti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki, yeah. Uwimbo ni wawapenda nao. Washa redio muangalie, kisha mwimbie. If you got somebody, yeah, tell them you love them. If you love somebody, yeah, tell them you need them. Call me baby. Call me Shay.
African woman, rich skin tone my woman, true African proud woman, rise up African woman, definition of a partner, grind so hard she a hustler, you think you're the head of the house, but she a backbone of the whole plan, everything so nice, body shape so fine, wise enough to be a ruler, this is every girl in the
woman raps, an African woman raps, an African woman raps, an African woman raps.
proud woman. Rise up, African woman. Definition of a partner. Grind so hard, she a hustler. You think you're the head of the house, but she a backbone of the whole plan. Everything so nice, body shape so fine. Wise enough to be a ruler. This is every girl and I. So blessed, I drink water straight from Zambezi.
I did my own, all of a sudden my body they do me. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you make me out. You fit me out and you make me out. Whenever, however, anyhow way you like me, give me. We gon' stay together forever. Our love is wide and free. Anytime, whenever, however, anyhow way you like me, give me. We gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Don't let me realize it. God got you specially for me, but you be. And even you know I said, my love for you is so real, yeah, not even maybe. Oh yeah, you are the captain of my ship. Baby, when you are shower me, I love to be. All the promises, yes, me I keep. The ring in your finger, my love is not cheap. Oh yeah, yeah, you give me joy every day. Yeah, yeah, you make me happy every day. The other wrong in me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Cuddling at night, forever in my arms, me I hold you so nice. Oh yeah, yeah, you give me joy every day. Yeah, you make me happy every day.
Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you make me happy. Then you make me a
whenever, however, anyhow, when you make me give me a chance. I'm going to be free. Mana shakula ya mini ya we kwa mashogazo lichwacha mafumbo. Ngoja ngoja inanyumiza tumbo. Masiki numesha fata mkumbo. Ya numesepa umeziacha chegeza narundo. Na unaponda ya ngufu pinyundo. Etuna nguonga tajiri wavundo. Ndo chazo menkwepa na imani itakijengea. Nisikuwaze kubaya, kubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano bandama umepanuka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka wehaya weha. Simazi menele na shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa.
Hawa
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama
itachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
itachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wewe nitena. Ona
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama.
Chilling out with
the NST DJ Rizzy.
mwingine sitakipenda na usizani nitakusahau. Oh mana, vita penzi lako nitapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko sawa ujue, kuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchukana. Siku zote ndo naopatana. Ama unapenda ninavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na naimani nitakijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano Panama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha, ya weha. Simanzi menele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi,
itachelewa. Kupona itachelewa.
Itachelewa, mami
itachelewa.
Kando sikitete, ajali kila kukicha. Ex wako anamtoka mfumo ili unipote. Kweli mnatumia na picha, tena nakunganisha bando ili mitete. No maana vika ukivisa, au labda jirudishe jano utajitete. Kumbe kimya kimya na chachu, maana unavyo msifiaga kwa insta. Naniona kima unajichetu, eti likulazimishaga unapita. Umenizima umenibitu, sidhani ataka shakunjaga andika. Nisha kupima nde kufundu, ya ili nisha lipijaga.
Kuna marafika kena,
iso,
lololo. Ah, yani bora tufanya iwe,
iso,
tusiendele. Shindwa mie
Isho, isho.
Yani nipora iwe isho.
Isho, isho.
Maunifu, moyo wangu na maunifu. Itonda naisi kukonda, yeah, yeah. Ah, eti tufe tuzikwe wote, yani kuthamiria chochote. Nasumi katiri katiri, acha tu ni kukimbie. Na kuridhisha mana kupa vyote, kweli na udumia chaote. Basi we batili batili, picha zisi nirudie. Bebe, kube kimya kimya na chachua. Mana unavyo msifiaga kwa insta. Nanyona kima unajichetu, eti likulazimishaga unapita. Umenizima umenibitu, sidhani ataka shakunjaga andika. Nisha kupima nde kufundu, ya ili lisha lipijaga.
Kuna marefika sana,
lo lo lo. Ah, yani bora tufanya niwe, tusendele.
Kuko waime kulemea. Sababu ni wewe
Weasley.
Nani choma kibandani.
What you treat me right, I'll give anything you need. I'll be your one and only. What you treat me right, I'll give anything you need. Baby, hey.
Nilizani wa migori. Mambo ya uzungu nisilewi. Kidogo na chopata baby. Usivimbe ipoke. Hata tukila umena, usiseme sio sawa. Ukweli ila kitandani ya tare kukudenda. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe, lakini no romance with bad finance. Nalo kumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njoo twende sawa.
Kutazama na fani fikiri erusi Na fikiri kusu shela, na fikiri kusu sutu Si fikiri kutumia kinga tawasemo na virusi Viuno vingi kama Christian Bella PC Amsela, African Princess Nandela Tawalika na mpunga waje kula mchele So natoa siri za nyuma chapa city za mbele
Mapika mwa mama ya nakwenda mbio Nisamee kama napo kwenda siyo Mapika mwa mama ya nakwenda mbio Nisamee kama napo kwenda siyo
Zile kata Kato kapinda mgongo Lipo sema tango kawachanganya wabongo Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo Blabla rushe matofali mana shazo ya madongo
Dumia, jumi dumi dumi Jumi dumi dumi Nanda kibiriti ni washa moto Baba leta ukuni
Hata nyumba Mbona unaishi kileleshu Kikuanga babako anateta na pesa
Wajinga wana information Wachacha wana truth tu, tu, tu. Kuna wajinga wako Tuna knowledge ya books Hey uu Na pia wale uto embatani na looks Siamini ulimi ya mtu oni neno alie juu
Binadamu wana maroho Nia yao kukuvunja moyo
Binadamu always wana ndia Bari ya bandia Tuko live juu ya grace ya mungu Si feva ya mtu Tulikubali hakuna aliye clean through Hatukosi sposta kofia mabutu Hapa tendi kitu Bila strings attached kama orutu Nina mengia kusama bila kwedit Kabla nije ile shinwa inanga exit Niko solo sitegeme clicks kama Cambridge Wacha kulete ya flower and mapua inapamba Hatu love ndio tulova Mkone ni kupati ndio ko best position kukusta
Save ya the day I was in charge To thank the most I got for the gift of life They want people judging me left and right back and
forth Nobody
Mapenzi matamu bana
sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli sandaki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha. Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, nakukunda my baby. Ooh, yeah.
Love forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinyacha tajadi. Baby, yo yo. Milima na mabonde, nimepanda nikachuka, bado minarudi kwako, minarudi kwako baby. Jamani kupendwa raha, kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha.
Jamani kupendwa raha, anataka penzi la dhati, jina mautundu kiasi, mikwake dawa na pesa. Kalipo na jeraha, yeah. Kwako marufuku, tena sio subutu. Nampa maradufu, vikavu na vya supu. Kwako marufuku, tena sio subutu. Nampa maradufu, vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie. Anahamia kwangu mie. Anasema amuendani ye.
Kucheki tunafanana. Everywhere you go, I will follow you.
Penzi we Sheria kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na number wataisoma. Wataisoma, wataisoma.
Penzi we Sheria kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na number wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Nimeamua na hamia kwako mie. Tunajua tunaenda na siye.
Tunaenda na siye. Oh,
nimeamua na hamia kwako mie.
Na kupa kule, sinengene kini kafa kule, kwa koni mfu msu kule, kwa baby yake piga kelelewe.
Ni hali yangu mbona shwari, baby we, nipo jikona songa ugali, uje ule baba we.
Roho yangu safi Mungu kanipeni na chotaka kwa wakati na injo. Sitaki kuwa mswati, nimeridhika michepu kona mwendo kasi, bye bye. Wanachua, tunavyopendana, mina we wanaona wivu, atunavyopendana, oh ha.
Wanachua, tunavyopendana, mina we wanaona wivu, tunavyopendana.
Wanachua, ilivyoshibanana.
So boring, baby moon. For a very, very long time, I don't get shivo. And it be like Santa fever, I dey catch it cold. See, I dey catch it cold. I said, baby, I dey catch it cold. They see boy in Anna now. I said, baby, I dey catch it cold. I'm not going down.
Noma, figa yake ndani ya dire na wapa homa. Ah, inawapa homa. Esi my baby is a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. Esi my baby is a fashionista. Fashionista. Nikiwa nae game over. Game over. Oh, I love the way you break it, break it and pose. Oh, baby, break it, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. My baby, you fine. I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. My baby, you fine. Pelo kiita zaya kama gita. Jiwe ndio denge wando kita. Ukibandua mina bandika. Oh, nana. Mando mos mos na maringo. Kaki smile kana dimples. Stele mpata ngyala different. Nobody can test only bad man a bingo. Yes, my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. Yes, my baby's a fashionista. Fashionista. nikiwa na game over. Ah, game over. Oh, I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. Oh, I love the way you break it.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto, mama, shiri, halungin na le mama, oh. Kuichenge nyukongo chunya, kuichenge nyukongo chunya, oh. Mashiri, biritengi mana mama. Maybe biritengi mana mama. Mana kakano niki, kino kakano singi. Mana kakano niki, kino kakano singi.
Benya tika ocha, binge na juai.
Mingi kona maya, mingi le kona wanya. Mingi na eri.
Joni kupera hakuwa yu nipe jojo. Si kwenyu migori ebu nileze ni mbali. Osip na mainda dakiko tero mahali. Teramos mama roe angusha idaka. Teramos mama you know what you mean to me.
Anadwe me mi na shwaren. Era maungi kikombo, era ni yonge wasi wasi. Era maungi mikosi mama, ninye na duari pala. Usiye pa, riki kwena chunga wendo.
Masheri, biritengi mana mama. My baby, nakupenda mana mama.
Sudi biri kona manya
mo,
nivile kona manya.
The one, the one, the one that you
When I saw you, I never waited to see better. To see better, I knew you were the one.
Kaka kukutana na wewe, sina budi ni tulie. Niache kuchapa lapa, nigandane na wewe. Waliopita ni wapuzie. Binti lako alijawahi tokea. Muda wote nivumilie. Ikiwa nimekosa hujawahi potea, muda wote upo na mie. Tena unaniliwaza kwa mikito mkito, wendo kiranja unatuliza tukio. Unanifumbaza kama mtoto mdogo, sina budi kusifia we mtoto moto.
Baby I love you.
Check in on our way window, my baby. I'm a G, la kwako, I'm a lady. Pende ni kupende, baka tuye kudati. Ni kupende le, baka ni kupeka, baby. Oh yeah, of everybody, you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about the dealings. We can make love, but we also handle business. Niki fuma macho na kuna wewe. Niki wana nani mambo niende. You know me love you long time, and you better every day like you fine wine. Every time I see your face, you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Ah.
Only you, only you.
If you know why you dey cross me, you know go on.
person. Love the way you dey dance, girl. I am in the deep. Why get a love fighting? Mommy, be cool. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Girl, I wanna see you throw down. Yeah. Say me, I love the way you bend body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you cry. Somebody, somebody needs somebody. My body, my body, your body. I'm more check up. Follow me, don't follow me. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm more check up. Follow me, follow me. Let me give you butterfly. Say now you didn't mesmerize me. I'm more to show to civilize. Anywhere you go, I go follow. When I off the music, make it go low. And I go keep you steady on the slow. Baby, don't dull, make a finger. Shawty, I know you like to party. I'm a to jump on you. Say my body shake. Yeah, yeah, baby, come on, God. You know, say nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you. I'ma feel my feelings. Baby, I can never let you go. Umeni chemsha upongo, baby, nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Umeni chemsha upongo, baby, nimekubali. Baby, nimekubali, yeah. Daga kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Before you know who I need. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. I choo-choo-choo-choo. Me wanna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. I choo-choo-choo-choo. Me wanna choo-choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. The way you roll your body like
woman, you're my woman. And for you, Najituma, Najituma, Najituma.